kaamanka barakacyaasha iyo xaafadaha magaalada Baydhabo qaarkood ayaa lagu arkayaa dhalinyaro wacyigelin ku wada, kuwaasi oo dadka uga digaya khatarta uu leeyahay cudurka COVID-19. Hay-adda maxalliga Gareedo oo kaashanaysa hay-ada caalami ah ayaa wada hawsha wacyigelinta. Maxamuud Axmed oo ka tirsan hay-adda Gareedo, tiimka wacyigelintana madax ka ah, ayaa sheegay in qorshahan ay uga digayaan shacabka saameynta cudurka coronavirus ay bilaabeen markii ay dareemeen in adduunka uu si aada uga sii sadayo khatarta cudurka uu leeyahay in ay sii kordhayso, isagoo intaasi ku daray in wacyigelinta ay tahay maalinle maalin walbana ay tagaan xerooyinka barakacyaasha iyo xaafadaha magaalada Baydhabo.
Cudurkun hadda haka biiri adduunyada oo eedkiiidkan saameeyey oo wadankan ayaamahan kiisaskii ama nambaradii lagu helay eedan badan dad badan ayaan dhimaday, wayba suubiyahayna wacyigelin oo maalinle ah oonu kuwana dhammaan qeybaha kala duwan aanu ka shaqeeyana degmooyinka Southwest State iyo khaasatan Baydhabo, wayba kuwana kaamamka barakacyaalka oon ku weynin Xanaana Tuu iyo Salaam Idaare, Boonkaay, Tawfiiq, xaafado gudaaje, magaalada gudaaje iyo dhammaan magaalada walaal ka hareereysan ee barnaamijkuwan unoo dadka ku caygeliyaana dhibaatada uu sileeyay cudurkan iyo sida lan iska horseedo kor. Tan kaleeto dadka mayba siinayeen warqado oo ku qoran bahalkan cudurkan sida lan iska horseedo lahay iyo meeluganyala ka dhigidaayna unu insheegnay dadka.
Xerooyinka barakacyaasha waxay ka mid yihiin meelaha cabsida laga qabo in cudurkaasi uu saameynta ku yeesho. Marka aad xerooyinka tagtaan tiimkiina wacyigelinta, maxaad u sheegtaan?
Wadadka nugul waaye haddii bulshada la fiiriyey, may wayl weba ka jaran ahaa iyaalaa ka jara maamulin dhalema ee dhalme ka jara may ka jara dadweynaha ka jara, maybaan sheegayna dadka haddii iska arayaan calaamadaha qunfada oo xaban lahayna qandho zaid ah iyo neefsoo ka dhigta qofka intuus weydiisada adeeg caafimaad oo mise baaritaan haddii dowladda iyo baaritaan Baydhabo ka socon haddii la sheegana intuus weydiisada qofkiias intaasaan sheegan.
Maxamuud Axmed waxaan kaloo weydiiyey cidda ka saa'idaysa mashruuca wacyigelinta ay ka wadaan xaafadaha iyo xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo.
Barnaamijka aanu soo bixayna oo wacyigelinta ee Gareedo wayba ku saacidahaye hay-ado fara badan oo ka mid ahin hay-adaha Save the Children and Concern Worldwide iyo Donor Cell Dome oo yoona of the USA iyo DFID. Sidoo kaleeto barnaamijyada unu wacyigelinta unu wadana wadna mayba ku wadna meelaha oo aidka remotekan ah oo fogfog, waana wayba barnaamijkan ku faa'iidaysanaya dadka intayna iskaga jiraan sida dadka baahida gaarka leh oo disabled people ka leera oo macnaha awoodna iniyo macnaha waxyaabaha asaasiga iyo ganamsi ku qabsan, balse barnaamijkana dadkaasitanon waybaan ayaagu barnaamij oo excluded ah ooyo ninka faquuqana.
Safiya Xasan Maxamed oo wacyigelinta u xilsaaran dhanka hooyada iyo dhallaanka ayaa iyadana sheegtay in marka ay tagaan xerooyinka barakacyaasha, hooyooyinka ay u sheegaan caruurta inay siiyaan raashinka dalka ka baxa oo ay nafaqadu ku badan tahay si uusan hoos ugu dhicin difaaca jirkooda oo aysan ugu nuglaanin cudurka. Waxaan kaloo u sheegnaa bay tiray Shuqiya Xasan barakacyaasha inay ku dadaalaan nadaafadda oo ah waxa ugu muhiimsan ee looga hortagi kara caabuqa COVID-19.
Hooy dhamaashee meeshaan dheeraad ka horsa dib ugdo, laakiin amarka hadda kooy ada dheega hayso masaaraga hayso amar oo ilaahay halsi ugu ilaahay ku qofsoo nadaafada la kadira maama aan sii wad uudantii oo meel rahay safe food complementary feeding walale iyo early risk feeding walale oo islamarkaas naasta laka balaas unug immunity in hala fa may kala sheelahayna unuga haddii unuga lagu helo masa aan hayna maamada bal ku helo unuga aan hayna intinaas nuujin sii wal korto golof iska lagu korto oo may kala dhiibi hayna face mask walaley yaa siyaana brashifarida markaasay timid skoya may kala lena maama uudantii saxnaa sii wad unuga haddii hataad uur lataana balasada tuud sugtoy ma isla sharaxaane local food wal oo magaalada iyo ku hel kora oo deegaansha ku helaya qaab kalena iska daraa wuxuuda oo digirta looska walaasaa maylahaa la isla sharaxa iyo qaabkii oo la iska malo lahayn oo la iska karsado lahaya isaga nadaafad iyo ka dadaal lahay maamada
Baydhabo. Waxaa ku yaala boqolaal kam oo barakacyaala, kuwaasi ay ku nool yihiin kumanaan dad oo kasoo barakacay deegaana ka tirsan koonfur galbeed Soomaaliya. Barakacyaashu waxa ay ka mid yihiin dadka ugu nugul oo si fudud uu u hareeri karo cudurka coronavirus sababtoo ah waxay aad ugu liitaan dhanka nadaafadda waana ciriiri kaamamka iyagoona degan aqallo cooshado ka samaysan oo aad isugu dhowdhow Mukhtaar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo.